Ngivumele namhlanje ngihambe nawe izwi nezwi ngomuzwa wokwesaba ongakwehlela kusasa ongakwazi. Kukubuyisela endaweni obile kuyona phambilini. Ukwesaba nokuzinyeza kungase kwenzeke ongakwazi empilweni. Angiqale ngubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Lo muzwa wokwesaba ongakwazi ongakwehlela ngumuzwa sonke ongathi masinikwe kahle ithuba sithi asifuni ukubuyela kuwo, angithi? Kodwa manje, ukuthi uma kulokhu kuqhamuka izesabiso, imimango yokuphila neyingozi yenza sesabe kakhulu ongasehlela. Nakuba ukwesaba kwi-response enhle edaliwe ukuze sivikeleke. Uma ubeke ithemba lakho kuJesu, lo muzwa wokwesaba osukwesaba ongakwazi melo kunqoba. Ake silale inkosi uDavide eyabhekana neminyaka eminingi empilweni yayo kunezesabiso. Iminyaka awucabange lokho nje kukodwa. Amahubo 18 verse 3 kuya ku 6. Ngiyamemeza kuJehova odumisekayo. Ngisindiswe ezitheni zami. Intambo zokufa zangizungelezela. Iy'khukhula zokona zangethusa. Intambo zasendaweni yabafileyo zangizungeza. Ihibe zokufa zangehlela. Ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala kuNkulunkulu wami, walizwa izwi lami esethempelini lakhe. Ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena ey'ndlebeni zakhe. UDavide mlaleli akazange abe namahloni ukuveza ukwesaba kwakhe. Kwabe kuyinto yoqoba ivezayo. Kodwa ngesikhathi ekuthula uNkulunkulu, kuye ngokuya ubona ukuthi ukwesaba kwakhe izinto angazaziyo kuphenduka ukulangazelela. Ngesikhathi ephakamisa amehlo ewadlulisa ezesabisweni ezaziyiphambi kwakhe, qedela amehlo akhe awabhekise uNkulunkulu ophezulu kwakho konke, inhliziyo yakhe yayithola ukuqiniswa. Waqala wabheka ngokulangazelela lokho uNkulunkulu angakwenza. Ilokho okwenzakayo makuthandaza. Ukusaba izinto ongazazi engakwehlela kuphendwa kube kukulindela nokulangazelela usizo kuNkulunkulu.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla, lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.